Juu tano nane, kwa nini kesho? Si kesho. Tunatoka Nairobi mzima East Verse mpaka CBD. Ndombo gimevisha drill 254, tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mtana bishana kamizi size za try kuresist. Tunatoka Nairobi mzima East Verse mpaka CBD. Ndombo gimevisha drill 254, tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mtana bishana kamizi size za try kuresist. Kwa wala ni recognize mini big boy uno. Kwa zisi bado unakangwa ata kome ivisha judo. Manambli tunawa round, nika tunacheza ludo. Brush wako na slide DM, sina time ya makuro. Bro wangu alipurura stock, pia mika baki nime fitness plug. Hamariza na unaneza duju, wamepiga marags. Itabaki tutoke kwa ground, tuache kutwa ma local thugs. Mahita kuendeni uko, sifanya kitu jia ma fans. Tuko ntop jia KCC, ma observe mzima tunawaping. Keep up D-O-C-O-D, but real kwa hizi streets. We ready to risk a touchy bali ya tu na pupa tu hang na fali. Wejua hii gang ni kali, napenda na mademo wa geti kali. Tuko strap na makori in case ama nambli wajigasa na die smoke. Tuko strap na makori in case ama nambli wajigasa na die smoke. Maziwa zetu ziko fresh ndenu uko na izo ndagizenu imbo. Uta survive aje kwa jungle man na hautafuti do. Tunatoko Nairobi mzima East Verse mpaka CBD. Ndombo gimevisha drill 254, tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mtana bishana kamizi size za try kuresist. Tunatoko Nairobi mzima East Verse mpaka CBD. Ndombo gimevisha drill 254, tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mtana bishana kamizi size za try kuresist.
Makuno wamevisha drill 254, sima number uno. Unezuliza number uno. Mina dai cash do wap adi my euros. T-Bob ki anon T man agagali o mi. Kwa kichwa nina ma alphabet ABCD. Stay tuned kwa hii TV. Na team ina shut down CBD. Na marapa kwa week kwa streets amu kudungwa BCG. Stay tuned kwa hii TV. Na team ina shut down CBD. Na marapa kwa week kwa streets amu kudungwa BCG. Niko jo kwa scene, mkono zinarushwa right and left. Kwa suitus bebe ufala go hard catch in ya BMX. B-boys tunaenda viral breaking news kwa CNN. Na ukileta ujinga kwa mbogi unapigwa X. My bro this life is crazy and welcome to the city of sex. Awa seo wamekarima knives kings for defense. Juu gang yo kwanga safi used to tempt no offense. Na ukileta ujinga kwa mbogi unapigwa X.
It's to the dirty.